yande joni mi tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji e fulfulde hannde en kaalan do filla ko ndaarto latol baal fedde leydi Niger wiyetende MENA ɓe duɓmuyotaki sappo e jeɗɗi heɓi jamako tonta ɓe tawa Gabon. Nonne en kaalan e dow filla ko ndaarto ƴeeñol fawara jondu konnani ñamre nden luuɓe meɗen leydi Niger. Ton en dan Tammudu konnan kanŋe jiitanoɗo ko lebbi tati ni wonnono wase kanŋe on en dan ombama e balle ɗe. Fawara jo yewtere men pinne studio kalangu no ndaara hono fani ɓattagol lewru suuma yerna mbiyen lewru korka en ƴi anno e wona luumoji ɗi gordi e kullantere cotteɗe gannawtere nder suuma yeere. Min Suma Ramadou janganta habaruji ɗi e fulfulde fedde MENA latoɓe baal famarɓe ɓe duuɓi sappo yettaki duuɓi sappo e jeɗɗi tawaɓe toyna Gabon ɓe keɓi jamako sanne yaadu yeeso do filla latol baal ngol endan keñal nde wonno ko ɓe latiti e himɓe Tanzanie ɓe keɓi ɗum gotel e ɓolum ɗum ɗo hokkiɓe lawol ɓe jaa ɓe naato e ley pelle nayyi ɓurɗe wawde baal ɗe leydi Afrique ko hitande hikka ɗe ɓuura duuɓi sappo e jeɗɗi. Ne wonnoɗe ko keɓi jamako ngu endam Abdoul Malick Kodise goto e fawar jondu konna golleɓe fedde leydi Niger hawjide fillato baal no tawada e mabɓe toɓɓendam.
No hani gina himɓe miilo e lattol baal aranol ngol Niger e angolangol koɓe jaalo e Niger ɗiɗi e ɓolum fadde mabɓe wattodiroyde ɗiɗi e ɗiɗi. Lattol baal ɗiɗaɓol ngol du natoygol caka mabɓe e Mali ɗiɗi e gotel. Ɗum ɗon dunayi wonɓe gaɗa mabɓe ɓen nden ko horeɓe fedde nden ƴewtinoy ndaari andal lattoɓe baal ɓen noyi watte kotta tawe ɓe jaaloake e lattol baal tataɓol ngol ngol ɓe gaɗoyta hakkunde mabɓe e leydi Tanzanie e hantore nden ne ɓe gattoyi ɓe Tanzanie ɓe gotel e ɓolin. Ɗum ɗon e waɗi kollatoɓe baal ɓen wana bale leydi Niger tawani saabe ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe port gentil to lattol baal ngol woni waɗa. Woodi duuɓe tokki fedde latoɓe baal ɓe ɓuurayi duuɓi sappo e jeɗɗi ɓen sanne illu arande na ko hantode de ɗum ne hokkiɓe sembe fa ɓe jaaloy.
Jama koɓe keɓi ɗum odu kono hokkamɓe MENA ɓen lawol yaade hon lattol baal maggol ngaɗo nder le duniyaru ko duuɓiɓe duuɓi ɓuura sappo e jeɗɗi to enna inde woni ko watte lewru octobre waror ndu endan hawtade e Ghana Mali kadi e Guine nden e leydi Niger naata hen kamɓe nan yaddo inde leyɗe meɗen Afrique. Ali Idrissa nani kam wonno neɗɗo goto hono kaalowo dow filla ko darta jingonoɓe ɓiɓɓe leydi kandu won directeur kawjiɗo hono radio na mbiyandu kono radio e télévision mo labari neɗɗo laatiɗo noddama hannde nde enda to wiyete PJ gam batte o landite kulle goɗɗe ka noon caggal ko o landita ɗo o yoftama o yaaha ba ko o yeydu konnani hono ɓe ƴuway gaɗo makko sanne. Ɗum wonno ko farjo bandiraɓe makko ɓe min ƴami yadiraɓe makko kalanimi min ene studio kala ngu wi amadou konnani kanko en o tumama hono wiide noddude yimɓe yaade e wadde yertere e murterere ɗum noon wonno sabili noddol makko enda ɗum ɗum woni ko winda watta ele internet assez ƴaɓɓiɗo o endam. Noonni fawara joni CSC kawon fedde hawjinde filla moƴƴinoɗe kokkol habaruji leydi men Niger kandu waɗi hono joƴƴini hannde nde endan ni hono fawara jondu konnan waldere goɗɗon subaka oɗo ndeɗo waldede konnan kañum woni ko yaato tokkito talki sariyaji laatiɗe kañum du konnan ndaara no watta ko tawi radioji pabari gonɗi e guure ladde keɓa kalisi no kalisi o hani gollire no hani tewtire. Horejo CSC Abdourahmane Ousmane nani ko o haali wakkati muɗum Gongu Mahamad ɗanti ɗantani ho ƴalaji makko.
La mise en place
joƴƴinol fedde golle nde gollidoytana e fedde suudu habaru witende CSCD ɗum du saabe laabi kiite jaccanɗi fedde nden nder golle muɗum noon caggal lawol laamugol ɗati capanɗe jeenayi e tati yaade capanɗe tati e ɗiɗi joƴƴinagol capanɗe tati lewru mars duuɓi ujunere ceme jeenayi e capanɗe jeenayi e tati dow fila cuuɗi habaru holli ko lawol laamugol ɗatol sappo e jeetati ceeɗe ko radio ji e télévision ji mballititte pelle gonɗe dow jonde hooremu e laamu kamɓe gat tawite ceede ɗum. Gollidal e laabi ɗiɗi waɗan ko fedde CSCD waɗira golleji mum no hani fedde golle singande nde balɗe sappo woni ko waɗoyta ɗum ɗo heɓa yaha holla ƴewtinaki muɗum ki waɗi ki to fedde CSCD hawride warorde
d'une session
awono Abdourahmane Ousmane Horejo Senoni. Minister Kawjido filla ko ndarto gonda rewbe kanyi ko moƴƴinde jonde sukaabe kandu waɗi batugon subaka hanne toyna suudu rewbe wi'etendu Godiyanu Maradi laawol tataɓol mi inditirangol ilimi kañum won koɓe kaali dow muɗum ɗum wonno kan ndara fillano wata ko tawi rewɓe keeɓi yaadu yesso weltake nde gurda muɗum e heɓide konnanni jomteke heeɓi jomtaari hara filla tewtol jawdi ɗum du konnan tawe tokkaya dow laawol janguinol sukaaɓe rewɓeɓen endan nanene kay ɗum ɓuytan du konnanni si en ƴeewi dewlinede law e ɗum ɓuyta du fawar joni hono rewɓe cukalu ndew pamaru koye jonayyi kooƴa deeɗi ɗi mbawtata ministre madame El Bak Zeynabou Tari Ba ko o haali e dow inde hawrin ndi o wi hawrin nde wari to hani warde
pourquoi les choix de Maradi parce que
ko waɗi cuɓaki Maradi woni tawi kaki gaɗaki gom holli ko ɗo nder leydi Maradi haɓɓanaɓe tawraɓe duuɓi laso e tati yaade duuɓi laso e nayyi fuu dow pecce hemre a tawan pecce laso ɗiɗi e tati ɗen fuu kaɓɓana kana illa no goduno duuɓi sappo e joyi fa hannden tawi kaki kin holli ko dow haɓɓanaɓe hemre haɓɓanaɓe lasoji nayo ɓen fuu kaɓɓana kana illa no goduno duuɓi laso ɗiɗi wala sukaɓe rewɓe tawreteɓe duuɓi sappo e nayyi yaade duuɓi sappo e jeenayyi dow pecce hemre lasoji ɗiɗi e nayyi ɗen fuu no tawete dimi baaniide warre noon nder leydi Maradi sukaɓe rewɓe keme joyo jeyaɓe ɗan Isa Jiratawa Mayayi Kanam Bakashe Kegil e Mada Rumfa jangi nder sigila go'o e ɗiɗi indiraɗo ilimi sukaɓe rewɓe ɓe e saroɓe mumen fuu paami bonandaji ɗi haɓɓila wonede wawi waddande rewɓe misali rafi faddade cille iɓe giɗi du tawe burna maɓɓe jango wooɗi
awonno ministre Seydabou Tari Ba ko wakkati moɗe hawrinto e nda Maradi hawrinde gonde waɗama tone do fila ndenago nder Sahel e Sahara hande won ko hawrinde futtone Bamako gallude laamor leydi Mali nde hawrinde du konɗa hawri hono sarɗoɓe kañu e policiɓe sariya e himɓe haaloɓe do inde ɓiɓɓe leydi dow ko tuga domungu e hawrinde kam woni kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi hawtade e haɓɓiniɓe ndenoɓe leydi Mahamane Kaka Tuda laatiɗo goto e jengonoɓe suudu Baba leydi Niger fottoɓe batu o wonno ko banni Mokhtar Hamadou noddiɗo calluɗo nani o haali ɗum koro hawrinde
leyɗe tawaɗe nder Sahel no tawda sanne saɗoromaji far filla ndenago ɗum waɗi ko fedde leyɗe Sahel joƴƴinade gam ndenago nder Sahel waɗi hawrinde mum nde do woni hawrinde arande hawrinde fasantoɓe nimɓe policiji jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e hokkoɓe habaru gam gadda kaldal balɗe joyyi do no watta ko saɗoromaji tawaɗi filla rafi ndenago ɗi heɓane masola e du no watta ko laabi kesi koƴƴe to horeɓe ɓen gam ko anduɗon rafi hokkodirde hoolaare no tawa ley nokkure nde faadu ɗum durwida e ɓiɗɗam bonɗako eko tawa dow keeri ɗum saydu nde nimɓe kokkodiri hoolaare ɗum waɗi komin gari Bamako
nawontiri kange hono fawarjo ɓangunoɗo illan ko lebbi tatini to enɗan tammude wona département mo Sayi région mo Tillaberi oɗo kange ni o maɓɓama hooreɓe maɓɓuɓe kange on du kan wonnoɓe mbi hono dow filla ko darto ko reenoto hono fawade jondu konna himɓe wonɓe no golloto e nda kañe ko reenoto ladde nde e hoore muɗum ɗum du konna wonno ko fawade joni ni ko watto balɗe tati ni e nda hande nde so ƴeewama dow kange tammu o himɓe hewɓe dilli toon ɗum waɗi komin noddi préfet mo Sayi gam batte o andina himɓe e dow filla ko darto ko saabi ko kange o e nda maɓɓa subaka hannde en jibbo Mosi Moussa nani ko a haali
hecci kenga bonandagon waɗi toon fa goɗɗo maayi masinaji ɓe goni iɓe pirta sey ɓundugon saami iri bonandaji ɗi he bandum waɗi wiyami omba nokku o hannden kange wala no tefe toon ladde to kange ɗe gona no base nde ni himɓe kaɗaka basol majje to yaade yeeso de halkan ñande min jaano wala caliɗo dilluɗe nder maɓɓe min mbi'iɓe ɓe daara yaade balɗe tati tawe ɓe dilli nokkure de nder wakkati mo kaldanmi he moɗon o dow pecce hemre pecce sappo tan tawete dillayi amma miɗo miila ko nange yana hannden tawan ɓe fuu ɓe taggi are maɓɓe ɓe dilli
ici ce soir vraiment il y aura pas grand chose là bas
nawontirno hono sima kam wonno hono sarusi kawjiɗo filla hokkude habaruji ko darto luumoji nokku to ñamriji cottete e nder leydi men Niger kandu hono wurtini ko wowi wurtude habaru hono luumoji ɗi endan tawama asaware ƴaɓɓinde enda ñamri nder leydi Niger nokkuji kewɗe ceede muɗum ƴeeñi sanne ɗum waɗi ko fawar joni ñalli alino firtina en ɗum fa paamen ɗum wooɗa
sima fedde hawjine habaru luumaku nder leydi meɗen holli ko ceede ñamri ɓeydake sanne fa yawti no andano misali botoru gawri kiloji mum hemre ceede mum hannden tawa kana caka ujune nayi e keme jeɗɗi yaade ujune jeegom e keme jeɗɗi Gingimi, Bilma, Agades, Etawa, Nyamri Uri Chadade. Der lube no kuje de, chede kilo gauri, deki do laso dit ejeti. Fedde de ni holli ko chede nyamri hikka, beidi lawama. No di wana idi sonire himbe der wakati o, di wo waka sonire de himbe der wakati o. Dewi idu, nere chamud o, esuma yere hidu de futa de, kam en ni gatta, chede nyamri beide. Gander wakati o, gauri ura nyamede. Amano wado, gauri ure namanu Lady Burkina, Namalville, Lady Bene, gan wadende himbe koyirna.
Gachaka alinya lichagal majo hande ni leidi Niger do henda wadi batu yeru no kero leidi dunia wadi rifunyalande ya wari kulantareje hono ngurndam na otorsete sane nundukwando nda harafila hono wawde wadude mbala mudung harafila ya hono yilaru andal dunia yadu yesta hep ama henda ya mwubude kule jihad nafakaji kuhepete ladeji kanyo ejaye wadi kufawari juo nundukwando ni hono minister kawjido fila ladeji jaye korente Mustafa Garba wa hali idu fila majo uhi ndeto nyalande ko ne watna dum enda ni ne wadam balidi didi himbe no kolle kulan tareje jiade na fakkaji kettedi e bawde Allah
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jenai fm
mayai
do radio anuri
lamba chapande jena e jenai fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jenai fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
na wantri nyalaade seeda heede e lewru korka nambe lewru sumayeru dum waddi ko hande bandimi Habibu Garba Subak o weto yewoyde le luube do enna gallude nyemey no wono luumoy di gordi e kullantari latide muyetede wakkati sumayerde endan no cioggum worle luumoji di endan nenne ne kan den yewtere won ko waddano se wi'e kettino don nano
do ay gan sinseno
jaggal balde sedde lewru sumayere luuma jamaaje no heewi jamaare warobe no soda e sonobe gineji du iri sukkar e neban yaade lemuje no godi le maggo sanne cittata woni heptake der luuma go chabe mudum min jewtidi e luumobe tawabe der makko be mi min ko cede gineji di no gonni to tawano wala fuko be dale mun be ngala anniya be dude cede gineji di le lewru sumayere de
se kari da mai da sauran
Sukar e nebban no godi ko yirna der wakkati o sukar tancede mum beedi kankay basu mayere warayno der wakkati o tawam de beedaka sedda chondi sukar sappo ni deka dum amma pake on kay to andanu don ni woni kemi didi sonnete nokkufu nebban tammal de kaka litereru nebban hemre la soy tati wonno sonne bido litereji nay kamdu kemi jena
tiko bido mai 5 liter yana 4500
warobe no soda be e lumobe be halaji mudum wana goto be kolli ko gineji din no chaadi sanne sengonga yeru no maimu gardo fa soda gineji wiri gamleru sumai yindu natude du wadi ko dum chaadi
to wallahi ganin
to minni lumu amma de gonga mi tawi li odum fu yadake misali denno tamati la soy didi hekima puroda amma handen ko la soy didi furata ko albacce kam kai kilo kilo himbe chonnirte be acci wadude jowo jowo ibe chonnira himbe mido mila suma yere wonde no warde ni wadi yada o fudda denne de suma yere nangi sai ni munyi
bismillah sai da hankali
ba ko le jeddire witinde de sadu saidu minister kawji do filla lumago watti dande e lumobe be e wide to be beedu cede gineji din gam Allah e lewru sumaindi
do yewterne non ko habaruji me fulfulde tili hande en fa elen jon kambo leedi hewtene en jango to nanto habaruji fulfulde keddi jabar waddu ballaga mudu mi horawe to assalamu alaikum balenta jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.